Everywhere from them.
And they will grab.
You going to be firme, serious. Wait to me. Pili pili unitafut ukishindo utagong utachekwa cheku ukupeso batumani toto sembela unkunyonyoro to wakan pulilam pulile sange siwela tosi kwetako upitiza mavoko inafisu uvange nzene kwelela umbadisa tunganyuka amopeni dluwa msikia bela kumuli bela ngegali omuka ingia mpaka fisipesi papa sitaludi nyuma bakubadaka are you listening to me? I'm more lucky boy soja. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa. To get money is hard. Skia, ushauri wangu unabidi. Utemu wakazi ni pesa majami. From sit, come down, sort down, don't down. I'm sitting, so great, keep boy. I'm on the first upgrade. I'm on my way in single miracle. You need flow, pump on, progoma, progoba, jump jump, zindify. Every gamo biange, dileloy, bela kilia. Sit down, get a kuli. Kwaku mangandi na pi. Wala la fe fe tuwa. Paris ke, je suis capable. Je suis le vivre dans le pays, pays pays. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa. Tukipata halal,
solo vi.
Yana duwa la vitu kuwa makis. Kiko ena vera mwa best.
Bus,
yes, fast, sauce. Yabaras. Adwa demu funye chas. Tutaba peleka kwa nas. Moshikaje umeshindaje. Utafanya upate mariaje. Tule fromaje.
Wewe
unadanganya. Bakozi dukura dufuna. Esanyi. Tuchakala kampala mbalala mbalala. Avalala baingila.
Beto.
Tosha viatu uonekane kama mototo. Utambuwe maratu. Usiku na mapema sitarudi nyuma. Ntaingia Dodoma. Simanyidwa kunyonya gasente binuma. Kanda mukamba chi kampala mukikorote bulundi mubikora gute bujumbura mura mahoro danda mwaguruke dukore kigali mugerageze Tanzania una vidi Dodoma Dar es Salaam muje kufanya Kenya munasema nyanyilopi munajiungaje Congo bon travail Kinshasa tokendeze la moko God bless you my friends. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa. Corona man, you get that funa. Baku sekele lo get that funa. Youngera mwa man, you get that funa. Ichirungi wo get that funa.